zakimia. Yesu ananipigania nami nina nyamaza kimya. Siogopi, 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 mana Bwana ananipigania nami nina nyamaza kimya. Siogopi, 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 mana Bwana ananipigania nami nina nyamaza kimya. Ananipigania fundisha kinywa changu kunyamaza ili yeye aseme. Nimefundisha moyo wangu kutulia ili yeye atende. Nguvu zangu zijapofika mwisho, yeye Bwana ndio uanzia hapo. Nguvu zangu zijapofika mwisho, yeye Bwana ndio uanzia. Sema ananipigania. Yesu ananipigania. Nyamaza kimya. Sema ananipigania. Sema ananipigania. Haya, kwa sauti zetu sasa. Sema siogopi, 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 ananipigania. Siogopi mateso haya, watesi hawa. Siogopi ananipigania.
Siogopi,
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 siogopi. 함께하네.
샹디레 테나포 하나 코마코 할렐루야.